ze saba saba muzukuru maule tegocha mutima sidia biduduma nazalwa makuba mundu safu na sasa numbango chimanyi utata kubigerebye wandikwa kuchibabu pozinga rubala kuluma umanyenga ya kwezi nzeko sirimu mpore nerabde bakulu rubale bata wanyiza nabu zesanyi nga mulabye napu mbitabde mubali ogwebiro bino wafunanze wamala rubale aluma ngana kube mbaga onyoma buli abakuwa bula rubale boy funagwa katebe omusumba murumba waluka garumbye muloho seno lutalo bandi bali kubunke nke rubale abaluma kubunga bugesi balumbi abasawo babameketedde obubuzi olato omukulu okuuza namanya n'oluyimba nufunye tutumye rubale aluma rubale ono rubale rubale ono rubale Rubale numide abayivu bafuwa oluzungu nga bali eyo mbirabu. Balu byanzana abayiriba alimu abo yeegirisa ng'ekigotta entula aluma abasibi b'ebikalu ne bafaananako abaafuna embuto diguli ogifunye n'ogerega emirimu olinde guli gwe wasoma rubale akuluma oli mugagga nafuya sente akozesa z'abalinze siri musiru rubale akuluma atabanga musiru kupalaalamu za boda gundi rubale aluma rubale aluma okuteezuula bulabe olina okukola ebikwongerako mu budde bwennyini tebanga akuloga enguuli gye weekatankira nga n'ogwa kukulu rubale aluma mukwano omuyizi otoloka n'okubazaala fiizo zituzi rubale akuluma kano kagende mbawala abeefudde abagezi mukyafa banyaba omwami gw'otayagale n'omubba ne weewaana b'ofunyeyo kifala rubale aluma ebyo bye tusanga mu ttale nga babasa ate mukyafa nnyo nnyo mbalagule rubale aluma yafumbirwa juli ebyokukusa olubuga ettumbi rubale yennyini rubale akuluma rubale ono rubale 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 aluma ng'ebya siriimu bizze ku bbali rubale aluma abafumbo mbasabye era beesigwe obuteebuza ssanyu n'abeetunda bennyini baliko abafumbo nga temwattubambaga rubale abaluma bwe baatala ebbali bufumbo bwakuba bbaayo enseena ebanyize rubale abaluma kuttaana omufuna abandi giraasi z'awala gina okuba ennoga rubale abaluma twaweerera abaana olinze lwebabatikirwe ziweefuza eppatu rubale akuluma akakameeza wakata n'osanga enkoko eyafumbiddwa n'olya kirabe rubale akuluma n'oteebuuza muli nti kisajja kye kiyamba maka gange rubowa rubale akuluma bosiwa omujoozi akugamba kiriko gwe tonfuga rubale akuluma okke muwabule n'ekyalemeddeko ky'oteekwa okukola rubale akuluma meidi omulesi wala obuliri bwa bbaawo olyanjera bizi rubale akuluma ndayira okulya empunu bbaawo omugabuddeyo mbitiibwa byennyini rubale akuluma rubale ono rubale rubale ono rubale zibiseekomu banna bya bufuzi nabo rubale atira n'abaluma kansala we wa kisu lwaki kiamaani kwolumba olondebwa okuteeseza kansu kifiiriza ate gwozanya ofaananyi enjoka ezituganye nezo nga zirowooza lwazikwa zinaddukamu rubale akuluma muliwa banna bitone rubale mu banna bitone ate aluma abona dda ku bbali yaluma gundi ono n'endongo yagidduka ssebo alieyo obulemezi ne gundi ono yasagalira mbigambo n'omuyimbi ono yewanyisa lupiya ne gundi ono awagire n'awagire eri omuyimbi ono enja ye mukoze ko atenguli ye bwana kundi ye mujye ko njatulamanya zetu musombera minene abakyalabo banalungiwa lubala lumi abonali aneswa ku street yoku bebasiwa konga betembeya mazeri yangu ema ya mchengere wange mbayo awangale bafee.